Hey yo guys, welcome to another episode of the Real Radio podcast. And right about today, tumetoka the longest weekend now, with so many holidays planned and unplanned. I'm your host Nyato, by the way. Welcome to episode 14, and I'm joined with the very Wembona na kuintroduce ban.
But I mean, imagine to go episode 14. We are on episode 14, eh?
Na tulianza na wewe episode 1
Episode
na
1.
bado nadai kuintroduce.
Makosa.
Otherwise,
Otherwise, kofiti.
old day imekuwaje buda sasa?
Sikila nimekuja nikajua tu, uliconvert ukakuwa Muislamu. Sasa nikajua nikuja kijani. Nifere. Kumbe Muislamu amegeuka Mpalestina na fast. Lakini kumekuwa fiti.
Niliuza kanzu, chakula nika forfeit.
Sasa unaitwa umetoka kuitwa Hussein.
Sasa sahii naitwa Hussein Otos
Otos, otonya.
kabisa.
Manijea.
Pia unajua nani alizidi bana Kibaki. Kwanza ndiye alitupolea
She.
kwanza ya Friday.
Lakini mazee alikuwa mfiti, RIP mazee. Kubadhi wale walifikia time yake kiasi kiasi hivi. Sema mko mnata mnakota doko barabara.
We ni unajua wewe umepiga Moi kupanda.
Ati Moi. Kenyatta ilimguzia. Tukaanza na Moi, nikamwacha, tukaingia Ubako. Venye life yake pili Bako, tuko na Otos. Tukitoka Otos, ndio sisi tunaingia na nani?
Hapana, mi siwezi ulizia uprezo by the way. Hadi nikiweza kuwa na do aje. Hadi ile ati maybe ni kwe politician wapi?
Hiyo kwanza, kila mtu na sekta yake.
Mazi,
So
but sasa pia jana nini Sunday ilikuwa Labor Day. Alafu
eh
Labor Day sasa huko ndio kulikuwa na politics yenyewe. Unasikia ulicheki vile Ruto alibonga juu ya nani juu ya Uhuru alibonga juu ya Ruto.
Alisema ni bende.
Si akimwambia vile amemtoka sasa.
Rose Bafuche,
Hadi
Bafuche.
Unyali
Chao.
uliza ati kwani mimi niko Ukraine unanigombanisha hapa bei ya vitu. Nashangaa huyu mzee. Si wewe ndio prezo?
Alijamba.
Ana
Skidi.
jam over responsibility zake bana.
But sasa si Otos aliulizwa bei ya mkate ajui.
Wapi sasa? So imagine unye anasema ati oh, vitu zinapanda juu ya ati Ruto hayuko na yeye.
Sasa Ruto.
Ruto si alishatoka, akasema akatwita akasema ametolewa joy attend nini cabinet for 2 years now.
By the way, hajapelekwa na rada.
Meaning kitu inaendelea sasa, vitu kama prices
Ajui.
hazimuhusu. Umecheki? But hiyo haikuwa highlight ya weekend by the way. Sasa highlight ilikuwa kwa nini? Kwa hizi stories za Kibaki nini nini.
Abu.
Hadi kuna ule boys fulani alikata kugoti ya Raila.
Bana.
You can imagine.
Hands off.
Aiva, kuna wasi nilichekio video though ilikuwa inakaa ni kama alikuwa na try kuhepa kamera juu hiyo Raila akifika hivyo nikaa nataka kumsalimia.
Ati hapo ndo kamera ilikujia.
Plus from many incidences si alikuwa ashapigwa picha.
Selikuwa ashapigwa picha huko ma before. Like mi
yeah.
naona tu ni ile maybe akona something against baba, lakini tu ni reason yake pia.
Alafu pia tuko na wasi wa madrama. Unajua watu Kibaki walitokea hiyo day. Hadi unakumbuka ule mse alikuwa ameenda kusema ati alienda kuambia ule bishop ati just a minute I have something to
Just a
say.
moment, tafadhali.
Imagine. Unajua ni juu
Alafu
Kibaki alikuwa tajiri ndio maana alikuwa unapata msiana claim ni wake.
Then
Wadawesa yuke za didi sahi nani anasema we ni wake.
mi sahi nani naweza sema
Hakuna.
labda nyangnyongo.
Hakuna.
Usikie mimi kileo kwa nisema mimi ni wa nyangnyongo. Lakini ule mwezi mwingine alienda kulia pale nje. Ule mwa kwa ametoa dishati.
Pia ule mwenye anataka kuona Kibaki akiwa KICC.
Alafu ule madhe anamuita kando anamwambia funga zipi yako. Mbona alikuwa anataka kufunga zipi? Mzee hapo alichoma.
Hiyo lidi na ilikuwa tuna story mingi sana.
Alafu
hadi
kuna
sasa pia kulikuwa na Ramadhan,
ama
watu wa makanzu pale.
ndugu zetu wameenda offline.
Mbona sasa walileta by the hiyo siku yao ikuwe Monday
wali
badala ya
push
Tuesday,
mbona
wali bring nini
oh,
bag.
walivuta nyuma oh, but nakuanga nadhani either sijui wakiona moon hiyo Ramadhani, so moon ingeonekana
Oh,
mapema.
saa muni kitokea mapema ni hivyo. Lakini sasa hiyo unajua ni kama queen convenience, watu walikuwa wamebook hiyo chakula ya yao ya
anakaa
hiyo
mimi
day.
bana, nini kaza nini nani kina Hussein amenitoka.
Leo na Hussein unampigia simu anakuambia hayuko ama ashiki.
Hussein ako offline bana. Na hajai kosa online. Lakini ni sawa.
Maze ilikuwa weekend nyingine hapo noma.
Imekuwa
wasi, noma. Sasa kuna wasi walipele kwa nini? Hadi kuna kuna maboys waliambiwa babe aunti yangu alizaa, so imagine nafaa mimi ndo nafaa nichungie mto hii atatoka, imagine.
Lazima tu ni witness my sister.
Utarongea hivyo akiwa Diani, hizo picha utaiziona.
Sasa atakuja zipost kama TBT.
Ndio juu utakuwa umesahau, si ati unakumbuka kila picha yenye itaikuwa inaikuwa ngasa hii.
Sasa kuna ule mmoja ataika na Insta story fulani, alafu kuna date pale.
Alafu hey, unashangaa mbona hii story huko ionanga.
Mbona hii story huko ionanga?
Kumbe ni close date. Friends. hiyo lide ijafeva watu, nimefeva watu depending na capacity yako na vile umejipanga, vitu kama hizo.
Basi sisi wengine imetufeva. Kumenyesha nyesha,
wewe
imekuwa baridi pale. Sisi tuko tuna hibernate pale.
Mtu kama wewe warimi sasa baridi unaiassociate aje na kinyonga yako?
Sasa usikii budai ni mara ya ini ya nne nimebai.
Kwanza Friday.
Sio wapi ime promote business, ime boost business ya mtu. Amechukua dawa mara hao mara tatu.
Umenunua rimi sine lakini kuoga umeoga mara mbili.
Ba kuoga ni kitu ya wazungu. Uende uingie kwa bafu ili ujaribu kuoga uslide kufe. Jaribu kitu ya wazungu. Lazima. Na hiyo by the way si lazima.
Lakini watu isdia pia wanafawai kiuli day yao.
By the way,
atakai kuwa ni Sawyer day, vituka hizo, ama Pathfinder day.
Bora mazini kauli day, man.
Na si ati yekwe the day ya Sabbath yenye. Inekwa kitu kama Weno, Thursday.
Ju Friday yenye ni holiday.
Friday ni holiday. Friday inazanga Thursday jioni.
Wednesday.
Unless uko na exam ya Friday from 4 to 6. Kama last week boda. Buda before lead unajua ulikuwa tu unaomba hivi hiyo exam ikupeleke fiti.
Stress kwa
mingi anga tu holiday. Lakini kama
holiday ilikuwa karibu wiki mzima bwana.
Mazi. Hiyo ni 6 days.
Bwana.
Almost 7, si ndio?
Sasa si hawa sio. Sasa hawa sio akienda enda hivi bwana. Tutakuwa na holiday mingi bwana.
Lakini bado.
Lakini bado.
Prezo sasa ma prezo ni.
Uliona unyewe venye anakaa kidogo.
Wewe unataka unya tutafute hapa.
Baadaye hatujasema kitu.
Sisi tusitafute na mtu. Alafu sasa mzee, hiyo exams kwanza before holiday yaanze ilikuwa lini? Nilikuwa ni exam hapo Thursday. Ndio Friday.
Kwanza watu wenye walikuwa na exams Friday, wameskate Friday ni holiday, inaenda hadi Tuesday wakapanic eti watafanya exam. Ya mkeyu ni nani?
Friday exam iliyokuwa hakuna mtu alipo exempted by the way. Unaanza kumediate holiday sasa jimekuja exam utafanywa next week, holiday kishaisha wapi? Plus mazee sherehe mingi huko. Sasa kama Sato, ilikuwa Sato ama Sunday tulingia shoot, kuna zile picha tulipost ilikuwa juzi. Tukaingia shoot hapa na director Dino
akatuosha,
kumedimedi pia tulika podcast fulani hapo jana Sunday asubuhi though 12:06 AM. So imekuwa tu kuchiu yut na makazi mingi huko.
Holiday ya kweli.
La production.
Holiday ya kweli, holiday ya kuchill sana.
Squeeze sasa, squeeze na hii economy budo unataka holiday bambe.
Yes, squeeze hadi weekend kunanga by
the way. All day.
So ni mara tu holiday imekuwa fiti.
Pia cloud chasers ilikuwa time yao sasa.
Pia uliona get to to pia kina Russia walifanya. By the way, holiday nikaona pia. China wamelaunch project yao ya sijui inaitwa sijui BRI. Hiyo ndio wale kitu kile.
BRI ni nini sasa?
BRI sasa ni initiative China wamelaunch, ita yenye tarana ni project tarana ni
2049.
Juu 20 hiyo 2050 ina mark sijui 100 year yao ya kufanya nini. So hiyo project yao na launch
100 year yao ya koloni, ya colonization board.
Sijui ya the Chinese.
Products za made in China zilianza kuingia lini huko? Alafu unasema hapa ati 100th year yao.
Lakini usidhani zote made in China ni made in China.
Sijui
ni kile chumi ya mkere pale.
Wanatumia China kama ready market yao.
Nilingia.
Hiyo unajua ni kwasi ama inakuwa no kwasi, kwasi partnership. Ndilo unatumia jina ya mse.
Jano awako wawea.
Kama like Gor Mahia inaweza jita Manu nipate mafans. Kumbe ni Gor Mahia.
Ni Gor. Usikia hata hizi ma made in China hizi ma Gucci.
Mm-hmm.
Gucci za kwangu ndani ya Mukire.
Alafu kamkunju ukienda huko unaambiwa new arrivals.
New arrivals camera.
Kuyuko vile kuko lakini. Sasa by the way wasiwacheki podcast zote tumepost pale online Spotify. Kwanza Spotify ndio leading platform yetu by the way.
Kwanza Spotify unajua sauti ni utamu.
Sauti ukiosha vyombo pale, hebu imagine ukiosha vyombo alafu unasikia sauti kama yangu.
Sauti nyororo.
Ya.
Nazama.
We unazama ukienda wapi pia? Wewe umezoea pia mizamo hadi unaona tu kila kitu ni ya kuzama.
Anyway.
Mhm. Pia wanaweza pata hizi podcast zetu pia YouTube at Real Radio Group. Pia unani follow Instagram
Ngeni.
At Onyatu mwenyewe. Alafu pia wapi?
Ngeni pale kuna ma link pale subscribe. Pia na comment pale. Share mzee.
Au sio? Hey, mazee, acha tuishie bana. Hii holiday.
Njaa.
Kupiga piga kelele hivi sana na bado hatujalipwa. Until next time guys, bye.